Yeah. The good break is over.
King Breezy running things.
Sales.
Great music.
Hello, bro. Shilala papedi ni mumbo kosh. Kungo kondia kama tumbo kozi na dibiala. Shishimba kambwili, wichi ndike na vipange mbwili. Fresh out michingola kuchinching. Na ditumbu kwa muru na machinchi. Attitude gaba pondo kupiti. Rap ucha upesi party and thinking. Tuchaye thikali thikali. Wontina tapali tapali. Fisa busali busali. Ninevetia makali makali. Tuenda mutali mutali. Twalifula Versace Versace. Apano mba tupenda mazali. Nolovese tiketi wakwani. Naba mininga iti ya mini. Tulalwale oleta kodini. Fuseki kwesu limbo. Mukia kusevene kuzimu. Tusha inasesemu na rimu. Kalampa na krimu ni timu. Ni jump off. Ulipenda lama we can't talk. We can't stop. Yali kawaifu ni past off. Shaba na chochise. Nangu fe kembo fe andise. Malaini minta pendwa. Defo eka wanchise. No breaking a second a shiki. Ine lyose batina papiti. Chafu mabika repeati. Ine wose nda chita jiviti. Ukepshe Steve ufwe watuali wa so siki. Jimba fiyama na iku boy no siki. The good break is over.
Oh my god, Seals. I love fresh boy music.
Kalo po.
Great music.
Efo e puas.
ZambiMusicBlog.co.
Nothing be finished. Hey.